Amakhosi esibili isahluko 18 uverse 1 Kwathi ngonyaka wesithathu kaHosheya indodana kaEla inkosi yakwaIsrael uHezekiya indodana kaAhazi inkosi yakwaJuda waba inkosi verse 2 wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe kubusa wabusa iminyaka engamashumi amabili neshagalolunye eJerusalema igama likanina lalingu-Abi indodakazi kaZakhariya verse 3 wenza okulungileyo emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uDavide uyise verse 4
wasusa izindawo eziphakemeyo wadiliza izinsika wanquma u-Ashera wachitha inyoka yethusa eyenzile uMose ngokuba abantwana baka-Israyeli babeshisa impepho kuyo kwaze kwaba ngalezo zinsuku yabizwa ngokuthi uNehushitani
verse 5 wamethemba uJehova uNkulunkulu waka-Israyeli kwaze kwangwabakho onjengaye phakathi kwawo wonke amakhosi akwaJuda nakuwo ayengaphambi kwakhe verse 6 ngokuba wabambelela kuJehova akasukange kumlandeleni kepha wagcina imiyalo yakhe uJehova ayala ngayo uMose verse 7 uJehova wayenaye noma aphi lapho eyakhona waphumelela wayihlubuka inkosi yase-Asiriya kayikhonzanga verse 8 wachitha amaFilisti kwaze kwabaseGaza nemikhawulo yayo imibhoshongo yabalindi nemizi ebiyelweyo verse 9 kwathi ngonyaka wesine wenkosi uHezekiya owawungunyaka wesikhombisa kaHosheya indodana ka-Ela inkosi yakwa-Israyeli uShalimaneseri inkosi yase-Asiriya wenyuka walivimbezela iSamariya verse 10 ngasekupheleni kweminyaka emithathu balithatha ngunyaka wesithupha kaHezekiya owawungunyaka wesishagalolunye kaHosheya inkosi yakwa-Israyeli iSamariya lathathwa verse 11 inkosi yase-Asiriya yathumbela u-Israyeli eSiriya yababeka ehala nase-Abori ngasemfuleni waseGozan nasemizini yamamede verse 12
ngokuba balalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wabo kepha beqa isivumelwano sakhe konke ayala ngakho uMose inceku kaJehova kabavumanga ukukulalela nokukwenza verse 13 ngonyaka weshumi nane wenkosi uHezekiya uSaneheribi inkosi yase-Asiriya wenyuka wahlasela yonke imizi ebiyelweyo yakwaJuda wayithatha verse 14 uHezekiya inkosi yakwaJuda wathumela enkosini yase-Asiriya eLakishi wathi ngonile buya kimi okubeka kimi ngiyakukwenza inkosi yase-Asiriya yamnqumela uHezekiya inkosi yakwaJuda amatalente angamakhulu amathathu esiliva namatalenta angamashumi amathathu egolide
verse 15 kuHezekiya wamnika lonke isiliva elalifunyana endlini kaJehova nasengcebeni endlini yenkosi verse 16 ngaleso sikhathi uHezekiya wanquma izivalo zethempeli kaJehova nezinsika uHezekiya inkosi yakwaJuda ayezinamekile wakunika inkosi yase-Asiriya verse 17 inkosi yase-Asiriya yathuma oTharithani noRabisarisi noRabishake ukuba basuke eLakishi baye enkosini uHezekiya eJerusalema benempi enkulu benyuka bafika eJerusalema sebenyukile bafika bema ngasemseleni wechibi lasenhla elingasendleleni yensimu yomhlanzi verse 18 bayibiza inkosi kwaphumela kubo u-Eliyakimi indodana kaHilikiya owayephezu kwendlu noShebina umbhali noJowa indodana ka-Asafa umabhalana verse 19 wathi kubo uRabi Shake ake nisho kuHezekiya nithi isho kanje inkosi enkulu inkosi yase-Asiriya ithi yithemba lini leli olithembayo na? Verse 20, wena uyakhuluma, kepha kungamazi angowomlomo nje, lana ngesu nangamandla okula, pho, wethemba bani lokhu ungihlubukile na?
Verse 21, manje bheka wethemba udondo lwalomhlanga ofecekileyo oyigibhithe, kepha uma umuntu esimelela ngalo, luyakungena esandleni sakhe lusihlabe, unjalo ufalo inkosi yaseGibhithe kubo bonke abamethembayo.
Verse 22, kepha uma nithi kimi siyamethemba uJehova uNkulunkulu wethu, akusiye yini ozindawo zakhe eziphakemeyo nama-altare akhe akususile uHezekiya wathi kuJuda nakulo Jerusalema niyakukhuleka phambi kwe-altare eJerusalema na? Verse 23, ngalokho ake uvumelane nenkosi yami inkosi yase-Asiriya, ngiyakunika amahashi ayizinkulungwane ezimbili uma ungabeka izikhweli kuwo. Verse 24,
pho ungaphindisela emuva kanjani enduna eyodwa ezincekwini ezincane zenkosi yami na? Nokho wethemba eGibhithe ukuthola khona izinqola nabamahashi.
Verse 25, manje ngenyukele yini ngaphandle kukaJehova kule ndawo kuba ngiyichithe na? UJehova wathi kimi, yenyukela kulelozwe ulichithe. Verse 26, base bethi u-Eliyakimi indodana kaHilikiya noShebini noJowa kuRabishake, ake ukhulume ezincekwini zakho ngesi-Aramu, ngokuba siyaluzwa ungakhulumi kithi ngolimi lwabaJuda ezindlebeni zabantu abasogangeni.
Verse 27, kepha uRabishake wathi kubo, inkosi yami ingithumile yini enkosini yakho nakuwena ukukhuluma la mazwi na? Hayi kulaba bantu yini abahlezi ogangeni ukuba badle amasimba abo baphuze umshobingo wabo kanye nani na?
Verse 28, wayesema uRabishake wamemeza ngezwi elikhulu ngolimi lwabaJuda wakhuluma wathi, zwanini amazwi enkosi enkulu inkosi yase-Asiriya. Verse 29, isho kanje inkosi ithi, maningakhohliswa nguHezekiya ngokuba akayikuba namandla okunophula esandleni sami.
Verse 30, futhi uHezekiya makanganenzi nethemba uJehova ngokuthi uJehova yakusophula nokusophula nalomuzi oyokunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya.
Verse 31, ningamlaleli uHezekiya ngokuba inkosi yase-Asiriya isho kanje ithi, yenzani ukuthula nami niphumele kimnidle, kube yilona lowo emvinini wakhe, kube yilona lowo emkhiwaneni wakhe, niphuze kube yilona lowo amanzi omthombo wakhe. Verse 32, ngize ngifike nginiyise ezweni elinjengezwe lakini, izwe lamabele nelewayini, izwe lesinkwa nelezimvini, izwe leminqumo nezinyosi, ukuba niphile ningafi. Futhi ningamlaleli uHezekiya lapho eniyenga ngokuthi uJehova uyakusophula. Verse 33, abanye onkulunkulu bezizwe bake bophula nokuphula yini izwe lakubo esandleni senkosi yase-Asiriya na? Verse 34, bapho onkulunkulu baseHamati nase-Aribati na? Bapho onkulunkulu baseSefarivayimi nabase yena nabase Iva na? Balophulile iSamariya esandleni sami na? Verse 35, ngobani phakathi kwabo bonke onkulunkulu bamazwe abophule izwe lakubo esandleni sami ukuba uJehova alophule iJerusalema esandleni sami na? Verse 36, kepha abantu bathula abamphendulanga ngaswi ngokuba umyalo wenkosi wathi ningamphenduli. Verse 37,
base befika u-Eliyakimi indodana kaHilikiya owayephezu kwendlu, noShebina umlobi, noJowa indodana ka-Asafa umabhalana kuHezekiya, izingubo zabo ziklebhukile, bamlandisa amazwi kaRabishake. Verse